fomoo ɗo e garkon ɗon kettino habaru suka mator studio kala goddanto on kecciri mona ko habaruji aissa moddumide abdoul mi foof mo abdoul
jamni walla ke aissa habaruji ɗi e gaddanɗe alal o enna hettinantoɓe e
nder habaruji ɗiɗi hande ni en puɗɗo e ton en dase nder to fedde sukutuɓe gaɗi hawrine mabɓe aran ndeer mo région nde rewtere bindol meɗen men jeehe ton enda agadas tumen pay waddude tarique suka ummatore goɗuɗo campagne to ɗum woccinta kosan hano wakkati mumen kantrenayi o fijoji men ko coñiñol ɓalli banniraw ton en zender fedde iskutuɓe gaɗi hawrine mabɓe aran ndeere ko région ñande alkamisa duɓe timmini hawrine de en dan ton en trimini
non jaati waɗi aissa ko watta duni fa hannden sukaɓe ummatore hemre e capanɗe joka en ƴuwir nigéria e duni fa hannde nder reedu leydi niger gari to hawrine de en da en kettino ko abdoul jalil alhaji sama ardiɗo iskutu région zender o enden ni wi ko ali keyta waddi firtaɗengal fulfulde
nani yiyama sukaɓe ummatore gaɗa ganiɗe goɗon sey wiye ɓe kiɓɓinayi ɓingu leydako mabɓe hunnon ko laati sakkule sanne to amin suɓade hoore haala kaɗo e dow fi batu amin o endan wonnana dow min gadda ballaga amin gam sembinɗinde ɓingu leydaku min keeɓi hono himɓe jaabiɓe noddegal ami ko watta capanɗe joyi e goho wiɓe wona hawre e batu on no wodi awol leɗɗe no wodi ɓuwol en kokkol ƴiƴam min gaɗan batuji yewtereji mawɗi 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 e dow fi on en
par beaucoup de conférence
banniraw ton en agadas awƴotoɓe kaabu kaabu e addedeta ɗuɗal mabɓe fu sukaɓe ummatore no kase nder golle ɗen no woni ɓe keeɓa ɓe kontira hajuji mabɓe
non jaati waɗi aissa amma duni sey mbi'en ko sukaɓe ummatore de enɗen ni gala ɗerol awƴade kaabu kaabu e adedeta o enɗen gam heɓude mosala majjum duni fa hannden waddi ko ardiɓe commune o enɗen ni gaɗani sukaɓe ummatore de enɗen ni ɗerol awƴaki enɗa en kettino ko anise karim waddi firtaɗe ngal fulfulde
ɓe gonana sukaɓe ummatore keme nayon ɓe duuɓe mumen waɗan sappo e jeetati yaden capan tati e joyyi laatiɓe ne goodi talki jeygol moteje koɓe gaɗirto kaabu kaabu ɗum enɗa kay wonko suɓa maire gallure agadez abdourahmane tourawa no famina en ko ɗum saabi
comme vous le savez
yeruno andirɗon ɗum oɗon jawi yiide bononda laawol ɗo nder gallure agadez denne ɓe ɓandi sukaɓe ummatore golle kotta tawe ɓe ɓeydi andal dow gaɗol talkuru awƴol
ɗum ɗo hunno ko laati wallan kamɓe sukaɓe ummatore ɓe ɓe gaɗa gollal mabɓe e nder hakkillo fukkingo e dow laawol gongako
alhamdulillah ina da
miɗo woodi poppor adeyde ita nde mi wala talkuru ko awƴata ɗum amma jonɗo komin keeɓi waɗanede talkuru min tokkan to min
keeɓigollal
kaabu kaabu ngal min goni e wadde ngal se goɗɗum hewtake neɗɗo arande fuu talkuru awƴol ndu ƴamte mairi nanganimin heɓude talki awƴol ɗi ko wona no yoɓante non min gaɗanama tindi e famude nafakka gollal amin ngal
gam batte sukaɓe ummatore ko watta ujunere keɓene permis ji ɗum won talki awƴol moteje ɗen endan
aissa alarba jeɗɗi lewru septembre hitande duuɓi ujunaɗe ɗiɗi e lasso e ɗiɗi rumour mansourun perfet ton enɗen ni mo dakoro o enɗen ni ardake pirtol batu hawrine sukaɓe ummatore leydi niger ton enɗen nder huɓere dakoro de enɗan
min kettino ko perfet o wi'i ko bannime adamu oumarou wadde ko ɗum firtiɗengal fulfulde
les choix porti département amin o suɓa e wadde batu laawal jeɗɗaɓal ko wiite kandete ɗum welimin sanne ɗum waɗan du ko nimɓe paama jawdi kewdi halko darta filla fina tawa e yilaaro andita duniya ngam sembinɗinde jonde jaam e potal ɗum waɗi komiɗa watta dande yaade e ɓiɓɓe wuro dakoro ɓeyde sembinɗinde wallude harto batu laawal jeɗɗaɓal ko wiite kandete dakoro ko duuɓi junaji ɗiɗi e nogay
2022
banniraw jon kuma wakkati tariki meɗen no en jeehe ton endan nder sire abalama commune adar bisinat région agadas
aissa nder sire abalama de enɗen duni fa hannden commune adar bisinat région agadas de enɗen ni ton enɗen tawa suka ummatore goɗon mbiyeteɗo silman alasan taban suka ummatore duni fa hannden tawraɗo ɗerol jande licence hawjade fi golle en kettino tariki makko duni fa hannden ko moussa mamman waddi firtaɗengal fulfulde
illa du makko no panɗi o suka ummatore mbiyete souleymane filla jawdi no weeli mo sanne kañum e maral jawdi ndi endam ɗum ndukanna woni ko tawri saaro makko.
Gollal marol hunde noon komin doni illu e mamiraɓe amin, gam min nder mum ɓurdumi, saabu wakkati no gonnomi miɗo jangal e l'école pamara mo Abalamma, ndeni mi wari wakkati powtiri miɗo waddana higiraɓe an ko seele kamɓe e cuku, kanƴunne watti kam nder gaɗol campagne mum.
Hitande 2017 omo tawa ele jande tefugol licence ko duuɓi ɗiɗi. Kanko Souleymane on endan ko o joƴƴin nokkure makko to sottoto kosan gueeloobi, o inditiri campagne makko ndukonna Abalamma Milk.
Depuis 2017
nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi, le duuɓi an ɗiɗi e jande talkuru ko wiyete licence ɗum natumi nder gollal ngal, miɗo waɗa cuku e kosan sonnirde, woɗi ɗum welinimɓe dusanne, Allah e nafa katawaɗo nder maccu.
Hande nde endan e ɗum ɗon e ɗum waɗana hanner fuu, saabu omo woodi nokkuji tati to woni omo sonna kosan ɗan endan e nder gallure agadeje nde.
Hande Allah yettama, puɗɗirɗo e bambuɗo ko tawda hande motere e nokkure mum halal to sonnete, mi cottatan litre on buuɗi keme ɗiɗi nder nokkuji amin, no woodi ɓe min jaranta fa lewru wata yoɓami.
Madame Inchiwak Mariama, goto e sodoɓe e makko, o wi golle ɗe o waɗɗe no hande ñammine
ɗo en yeyre gollirde amin, himɓe no cooda litereji kosan ñogi, hunde ko woɗi noon no hani ɗum heɓa himɓe gaɗanɓe golle kosan ñogi ɗi endan, ga iɗa woɗi e cellal. Miɗo sembinɗinamo sanne o tinno e mo waɗa golle makko o yaara yeeso, ko watta ummatore go ekkito e
makkoe
campagne makko o endan Abalamma Milk. Souleymane Alassane o ni o yeehi luumol kollol nokkuje kewɗe e nder leydi Niger ndi endan.
Aissa har ko darta fijoji coñol ɓalli ɗi endan ni, se kettinoɗen ko tarnan Fouda Ahmed Wadde.
An ko darta filla lattol bal to nder stade général Mathieu Thiére Kouma ko tonu fedde menaɓe mbowawi wurtade heɓi yaadu yesso to lattol bal coupe leyɗe afrika gaɗo to endan nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e tati. Alsawe bittiɗo fottere naati hakkunde maɓɓe pervier ɓe togo toɓe gatti ɗum en tati e gotel, ɗo endan nder leydi meɗen lattol bal wakkati powtiri ko kaɓe jangoɓe ɗum alal o woni ko ɗum hanti espérance fc mo bani fendu de yahana fidoyi e berge fc, to espérance fc heɓi jamaku dow maɓɓe. ono ko natta mbiyen filla doggudara ɓi leydi meɗen Niger Amine Seyni, kanko dukay o waɗi doggudu ko metereji hemre to endam, alal bittiɗon o warana nokku joyoɓo to endam Bruxelles leydi Belgique.
ɗo min kantane habruji amin ko sukaɓe matoro metti kettinaki on kettini min ɗon iɗe tenako habruji o dow la rtt ɗumajo on jooɓata buuɗi bagoto sege ciire godi on kiyari.